Nitina sema tandweni.
Niakumbula nitina sema tandweni. Niakumbula nitina sema tandweni.
Yeah, you can see you. I'm not gonna let you go.